ɗo e gargal noon kettino habaru sukaɓe ma torɗe studio kala gaddanta on gueccire mon ko habaru o Aissa maddede monde Abdoul Mouni fofon Abdoul
yamni walla ke Aissa habaruji ɗi e gaddan en sukaɓe ummatore wonɓe no hettinano en alal o
nder habaruji ɗiɗi hande ni min puɗɗira e dow gueccire innirane weekend startup ko waɗa assai imma alal bittiɗo enden ɗo nder gallure ñamay nder yewtere pindinol meɗen min gaddanayi on tariki Asma Ali suka ummatore jaho leyɗe yaasi e wartano mo acci no waɗa taxi moto joni nder gallure gaya hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji min ko coñinol ɓalli bandirawo fedde sukaɓe ummatore cinguɓe campaniji ko e maɓɓe ɓe gaɗi hawrine batu joɗa kaale maɓɓe arandere ɗum duni fuu fa hande ngam wurtinde inne imma ñeñal maɓɓe no min kettino ko bannimin waddanimin olivier asogobabi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ƴiwde 26 warde 26 lewru mars kam wonno ko himɓe jon en campaniɗi koye muɗum ɓe leydi niger kawruɗo enen gallu ñamey ngam batte ɓe gaɗa joɗa kaalen e ley hantoygol jeɗɗirde enɗa dow fi ko wiyete star top ɗum dukondan kokkodirol dukonda andal kam won koɓe gaɗi e nder majjum hunnon ko latiɗo fa hande kamɓe wiyeteɓe startup ɓe leydi niger ndenone kadi konda ni ɓe mbi hunde ko waɗa no lataniɓe moƴƴere sanne soɓɓe keɓan gaɗa hajeji mabɓe kewɗi nder majjum nonnon dukonda fa hande ɓe koƴal laabi ko watta ko tawe du hono joƴƴingol campany e gollal campany waɗi fa woɗi yeruno haalidu dawda goto e sigiliɓe oɗo batu haaliri
no jeɗɗire noon nde wala hano ittanade joom en campaniji ko hokkataɓe haalde dow campaniji hunde noon ko wooɗi gam no woodi woduɓe sigila golle gomɓe no ƴammodira ndoma guinan naapilo jawdi ko gollata nder majjum du min keɓanta saɗormaji goɗɗi mo sola
Abdoul Aziz Yaya kandu sukano ummatore o ndenne garangal makko ɗongal dow fi hono momtugol jawdi tanno
warana to batu o nder lawol ekkitade e heɓude ande kewɗe mi heɓa no kawjorimi campany o woɗi du oɗon mbawi heɓude ekkitade nder gollal moɗon
sen tawama hewɓe fuu no daara ko watta ko tawe ɗum waɗe kasen tawe neɓayi kamɓe wonɓe ne sigilib ɗum endan to maɓɓe ɓe miijani hanana tawe sene waɗe fuu acce fa waɗa kasen da hitande muɓɓere ko ɗum waɗe e nder leydi niger ɗo ko wiyete fa hande ni ñalaɗe star top
Aissa nder wakkati guleyki ki enden ni himɓe no nawtoro vanti sanne ɓurde de guloyki wala ɗo ni nder huɓere ñame de du min gi'i ko himɓe ɗuɓɓe no jaara vantiji mumen e climatiseur ji mumen no jaha no moƴƴinoya moƴƴinoɓe ɓe ɗuni hande nde en daari no keɓa sanne ko humti hajuji mum en kettino ko ha wamamam wadde firta ɗengal fulfulde
leydu nga
se ko Allah nguli fuɗɗi jon o lumo vantiji ɗin yettore Allah nimɓe puɗɗi warde sooda miɗen keɓa gueɗuji amin ya woɗi dow miɗen conni raɗi e koyirdam neɗɗo no heɓa lumo sanne ley gollal ngal gonɗa aɗa huntira muraduji maɗa kay sani mbiya yettore
non no bannira boƴƴinoɓe ventiji imma climatiseur ni eɓe keɓa sanne nder lumako maɓɓe gu enda keɓol gol ni fuu kowoni ɓe keɓa degoɓe ɓe potta saɗormaji feere feereji min kettino ko bannimin waddanimin faridama makko ɗum firti ɗengal fulfulde
ventilateur uji cargeteɗi ɗin miɗen jiɗiɗi gam jogade hiite majji amma gere majji nomin keɓa caɗale emu gere no wara fonditidde amma koƴolngol waddata ceede yettore Allah miɗen jippode e ujunaji sappo e ɗiɗi wawtugo ni ɓe gartano no sooda guineji amma jonɗo kole wakkati wulo wulo noon iɓe gara soodude guineji lobbi hannden duuɓiyan sappo e ɗiɗi nder gollal
ngalhamdulillahnasamkini
to nin ɓe gara moƴƴinde ya jon o nder wakkati wulo wulo o nder ñalowma miɗa wawi heɓde buuɗi ujunaji ɗiɗi ujunaji tati caɗale fuu ɗe kemmi mi doggirtana to mawɗo am nde o holliti kam mi warta wallayi le wakkati nguli o miɗon golla jemma ila ñalowma miɗa wawi heɓude ujunaji sappo nder ñalowma
Aissa nder yewtere pindinol meɗen hannde ni en gaɗatanani tariki Asuman Ali duuɓi woronje e tati suka ummatore jeyaɗo ton enden ni nder huɓere gaya suka ummatore o duni gaɗo kaabu kaabu non ton Lagos koɓe diwowa ton enden Lagos ko o warti ɗo enden nder huɓere gaya se o naati gaɗol kaabu kaabu o enden gollal ngal du ni nder mum omo welti on heɓa sanne nder majjum se kettinoɗen ko fadal Alu waddi firta ɗengal fulfulde
Asuman Ali suka ummatore no enɗan jeyaɗo nder dandi yeno sukaɓe hewɓe fuu o wowti yaade hormire on famminaen ɗum waɗi ko omo yaha tok enɗan
wana mi sintinko
timido le wura ngo e wadde kabu kabu e motere goddo ko dum wala dum wada njimi bandiraabe anno njaale de yaasi alla e bawde mu o soda ni kanko am hala
aidu aibu woni
o juuto enna hormiro warte wur makko do se o mili o wi o wada gollal goddo dum wona hoyde motere wada kabu kabu o tawi du kanno don endan o mo hunta haajeji makko burde ba ko yahanno kurmi dum
ayi cinkay dile en sam
mi do hoja tagge burnu waaw sonnoide malanville e gollal kabu kabu ngana e codumi nokko am halal ndenne mido waawi wiide yettore
alhamdulillah no aygeci
gam famude sadormaji ko tawa e do fi ko dartu yaadu hormire asuman oni mo wada noddangal yaadu sukab ummator yidbe yaade hormire ben endam famana torra ko tawte hen
yamore mu kan ay
ko buri welde mu woni senedo no jogiti ceede e mun seeda sadanana nawdu hore mam gam filne garda do wona leydi mano idun tilti amanum e elde allah hokke ko filtera dum kota
gaciti nimayi
asuman ni o dewli rewbe didon on wodbi makko nayon mo jogibe du ko na jogade lobbe fu sabu haaje makko fu mo hunta dum e der golde on wadde enda
joni sayna tender fijoji cionyinol balli
har ko darte fijoji cionyinol balli der lata itto dira ko serial teful coupe kan 2021 koddi war hebi jalorgal do mena niger cap vert kandu hebi jalorgal do cameroon chaka senegal e congo wala kebudo jalorgal
non jatti wadi aisa mawne dedu dum wadi fijoji nyaloma joya woni andan lata itto dira coupe kan 2021 do andan kebol jalorgal du leedi cote d'ivoire do leedi niger du andan ni tati e bulun leedi cote d'ivoire di andan yahanna to latande itto dira chakitide de andan do lawol syria de kan 2021 on andan leedi cape vert kandu hebi jalorgal do leedi cameroon tati e go senegal e congo ka en kay barangadi wala fu kebudo jalorgal
chaka Niger e Madagascar kandu wala kebudo jalorgal. Groupe K der mudum Côte d'Ivoire ardi den Ethiopie. Madagascar tokki. Leydi Niger kan sakiti. Do men kantani o habruji amen kuska ummator metti ketnaaki on kettini men don gidi ettinaago habruji on do la RTL 32 di majjo on jobata buudi ba goto sagitire gudi.